Kiene ma bidwa tsebelo tswa le sedi FM metsotso re ya re shebile mane ho renya borobedi e mashoma mabedi a metso e mene pele re fitla ho renyane ya borobedi e re he motsotso ngwa jwale re buisana jwalo le advocate Tebogo Motlanthe eo ile mohlanka e moholo wa phethatso wa South African Football Association e lengwe re re tsebile antle ka tshebetso ya jwalo re e se le yena tlang ho tshwara mona ho CEO ya SAFA bekeng tsane tse fetileng, mme maobane re ne re lokela gore re e begile ra bua le ena fela gare ntho di tlaloka jwalo wa bona loka jeno dintho di lokile. Advocate Tebogo Motlanthe, dumela tle ntate, ra o dumedisa, ra omela letsedi FM.
Dumela ntate, le nna ke a le dumedisa le batheletsi ba letsedi FM.
Ke na le metsotso e medi fela gore o arabele potso ena ka advocate pele nka mathela ka mona ka mabenkeleng. O ko re tsebise fela gore na advocate Tebogo Motlanthe ke mang, ya tswaletsweng sebakeng sefe?
Tebogo Motlanthe ke mandate wa dilemo tse 40, wa tswaletseng motseng wa Seshego ko Limpopo, a holela teng ko Seshego.
O kene dikolwana teng ka provinceng ya Limpopo, advocate?
Ke kene sekolo sa ka, ke tloile sekolo se bane ba re ke se Mponehele, ka ya Letlotlo, o tloa Letlotlo ka ya Mhlakaneng, o tloa Mhlakaneng ka ya Segopetsana, ke mo ke phasitseng lekwalo la ka la matric, o tloa moo ka be ke ya ko University of Venda, ke mo ke entseng dithuto tsa ka tsa molao teng.
Ehe, jwale ha o so le mona Venda o etsa melao. Ke mona jwalo papading ya bolo wa maoto teng, re ka re o no hola o hotse o bapala papadi ya bolo wa maoto kapa o kopana le yona ha o se o ile wa etsa molao je?
Ao nka se bue lesano ka re ke bapetse, mara ke statile go e administera ha ke fitlha University of Venda mo ile ba tloge ba nkgopela gore ke pe mongwaledi wa league ya university. Then go tloa moo ha ke ne ke sebetsa jwalo ka mongwaledi, ne ntse ke manager le setlhopha sa university. O ya di-Sasung, I'm sure ke se manejile ka ba ba mathomo ba o ya di-Sasung re tswarele le provinceng ya Limpopo. Gape ne ke ntse ke batla ke ba etsetsa di-sponsorship. Then go tloa moo ka be ke joina 2010 World Cup, ke ya moo ke le wanang a manager di-volunteer tsa ko Polokwane Stadium.
O ka mona ka stadiumong sa Peter Mokaba.
Then wa re mo ka 2011 ka be ke joina South African Football Association, ke joina jwalo ka legal officer. Ile ya re ka 2018 ka be ke se ke nyolwa ke etiwa general manager ya legal department le membership affairs.
Ke ene mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM ya nyoloha metsotso obana ke jaaka matadima ke leshome le metso e supileng ke pele re fitlha manoreng ya borobedi. Ke ntse ke buisana jalo le mohlanka e moholo wa phethahatso wa South African Football Association, yena ke advocate Tebogo Motlanthe, jalo ka o se utlwile gore na yena o hlaha kae, o sa tsholo o sa o tsebisitse gore na o hlaha kae. Jwale ke mona he advocate ngwaneso, o se o ile a kena sekolo wa fitla dipapading mona papading ya bolo wa maoto tlhakoreng la gago. Ya ba re se re o tseba rona, re o tseba gore o tshwere mane go tsa molao ho South African Football Association e leng SAFA. O fitlhile jwa mo go tsa molao ho South African Football Association?
Ho tsa molao ke ha ke fitlha fela ke joina mokgatlho wa kgwele ya dinao. Ka fitlha ke ntse ke isiwa teng mo lefapheng la tsa molao, mo ke ileng ka fitlha ka be ke ntse ke tshwere ona, mara ke be ke tshwere ka lebaka la grate ke nang ke na le yona ya LLB.
O sebeditse nako e kae go tsetsa molao mo South African Football Association ha re hopotsa advocate?
Jwalo ke dilemo tse lesome tse feletseng ntate wa ka.
Lemo tse lesome ntse o tshwereng molao mona o SAFA? Jwale ke mona advocate tsa ntse o tshwere mona go tsena tsa molao mona ho South African Football Association, ya ba re o bona ka potlako o so tshwara mona ho CEO, o tshwara mokobobo o actor o le CEO ya South African Football Association. Ebe ho bile jwang ho actor nakong eo e tshwereng, le gore na ke dife dintlha tse pedi tse tharo tse leng gore nakong eo o ntseng o actor o ile wa kgona gore o tlo di fihlelle?
Ho acta ebile taba ye e neng e le thatanyana ntate, ka o tsebo gore ke ile ka nako ya COVID-19, mara ke ile ka tswela pele ntse ke elwa le tsona. And-e ke tloe ke thabisa kore ka nako ya ka re ile ra kgona go thola sponsorship sa di-revery, hape re ile ra tseba hape ntate wa ka gore association e report e eme hantle ka tsa masheleng.
Go bile jwang ha re sheba nakong eo o ntse o tshwere kantoro e, gore go bile jwang tlhakoreng la gago, go bile boima, go bile thata, ga o wa ba bonolo gore ka nnete o di fitlhele kapa ka nnete gao mosebetsi o ne o le monate advocate?
Ntate o ne o se bonolo mara nka se re go ne o le thata gape because motho na etsa ntho na e rata ene mokgatlho ke ne ke ntse go tseba ne e se gore ke motšha mo mokgatlhong. So ile ya etsa gore e be bonolo ga nyenyanenyana ka lebaka la gore motho o olela o teng mo mokgatlhong.
Jwale advocate ke mona he o so fuwe setulo sena sa CEO o so so tshwere gore ga o sa actor ka mogo re ka e buang ka teng he puo e mang le mang a ka itlwang o so le CEO ya South African Football Association. Jwalo ka e le mona o ile wa tshwara mano o ntse o actor go na le tabanyana tse pedi tse tharo tse e leng gore ka nnete le ile la kgona gore le di fitlhelele. Jwalo ka e le mona o so tshwere jwale e le wena ya tshwereng kantoro re le Aforika Borwa papading ya bolomaoto re lebeletse eng go advocate Tebogo Motlante?
Ha re lebelele mo go bona kgwele ya rona ya dinao botsamaisi ba yona bo tsiela because re ikemiseditse gore re sebetse le di-region tsa rona le di-province tsa rona re kgone go kontisisa gore football e fitlha mo bathong batho ba tsameka kgwele ya dinao all over the country. Ha re bue fela ka head office re bua ka batho ba leng on the ground ba tla tswelang pele ba bapala kgwele ya dinaga gape ba lebelele kisetso ya tsa masheleng mo mokgatlhong wa South African Football Association ka gore re tswele re buisana le batsheetsi ba tsa ditšhelete gore ba tle ba thuse mokgatlho wa rona.
Ke ene hemamedi wa tshebeletso ya lesedi FM metsotso ga o e sheba e dutse hantle fela o ye leshome le metso e meraro ke pele re fitlha gorenyane ya borobedi ke bontse ke buisana jalo le mohlanka e mogolo wa phethagatso wa South African Football Association e leng CEO ya SAFA yena ke advocate Tebogo Motlante mo ne mo e leng gore re sheba taba tse pedi tse tharo tse amanang le tshebetso ya hae le rena ebe re le maAforika Borwa re ka lebelela eng maobane ke a tseba advocate re ne re lokela gore ebe re ile ka buisana fela ga ka lebaka la mathata a ileng a ba teng ga re ya kgona go buisana ke ka sheba boholo ba dipotso tsa ba mamedi le barati ba dipapadi kwano Aforika Borwa ba ne ba tlile ba ena le ngongorego ka taba ena ya Bafana Bafana tlhopha se seolo sa naga sa Bafana Bafana gore ka nnete ba na le tabatabela gore setlhopha sena se ke se e fuwe kapa se tsamaiswe diprovinceng tse fapaneng na meralong ya gao taba e kang ke eo ka nnete e se le teng gore re bone Bafana Bafana e potologa diprovince tse e tsang Aforika Borwa.
A ke nnete le rona re batla re bona e tsamaya dipoleke tse kaofela ga tsona mara re le ba mokgatlho wa football re berekisana le bomasepala ga ntse re tsamaya re buisana le bona bomasepala re agree le bona gore ba ka tsietsa jwang setlhopha seno sa rona and-e re tswela pele ntse re buisana le bona ntate waka and-e rena as South African Football Association ke nnete ke setlhopha sa batho seno.
E re ke shebe ka mona ka Facebook ya rona ya official Lesedi FM hona le ba botsang dipotso mona he advocate. E mo mona o a botsa gore na ebe advocate mono jalo ka sa kene kantorong tabeng ena ya development kwano Aforika Borwa o etsang re lebelela eng go yena re lebelela eng wena advocate ka taba ya development papading ya bolo wa maoto kwa Aforika Borwa ntle le taba tsa gore COVID-19 ke ena teng ga ke rebelele ka thoko COVID-19.
O ka gopola gore ke ga ke ne ke ntse ke tshwere ke tswela pele re ile ra etsa ntate wa ka ranka masheleng ra isa ko di-regioneng tsa rona go tloe go bontsha re ikemiseditse ka taba e ya development gape re tlo tsamaya re tlose mesebetsi e mengata mo head office e ye tlase mo because re nagana gore ga re transfera di-skills ke mo re tlotloeng re bona gore batho ba siwe tšhono ka ofela gore ba sebe football ya rona e.
E mongwe wa botsa kwano ke a bona ba mmalwanyana ba botsa ka taba ya television mona mo bareng re batla go bona ka nnete ditlhopha tsa naga di ba teng thelebišeneng e ka ba banyana banyana e ka ba bafana bafana e ka ba under 23 e be tabeng ya tsena he tsa lona le bana ba bagasi go na le lethonyana le lengwe gore maaforika borwa a ka le lebelela advocate
nnete ke ya gore re na le tumelelano le South African Broadcasting Corporation e leng SABC dipapadi ka moka tse di bapalelang gae di tla kgona go thelebasiwa re di latela ka tse se dingwe ke tsa molao tse re ntse re buisana le CAF because dipapadi tse dingwe di-rights di na le CAF di na le FIFA re buisana le bona gore ba tswele pele ba thusane le rona gore di thelebasiwe kao fela dipapadi
odi le ebile le tsagarabeke ba botsa rona re ka nna ra di bona na tseye tsagarabeke kapa ke tsamafelo a beke fela tumelelong ya lona le lekgotla le la gaso Aforika Borwa
rona le lekgotla tumelelano re songa e le bafana bafana e le banyana banyana la ga di tshameka gara beke di tla tswela pele di bontshiwe mo TV.
Ke ene mamedi wa tshebeletso le sedi ya fema metsotso e dio hantle fela go ye robong ke pele re fitlha mane goreng ya borobedi ke buisana jalo le advocate Tebogo Motlante ke motlanka e mogolo wa phethagatso wa South African Football Association e leng SAFA ge le ka gore re ame taba tse pedi tse tharo tse amanang le papadi ya bola maoto kwano lapeng Aforika Borwa advocate e nngwe ya dipotso e fitlhang go nna kwano ke gore re a bona gore ka lebaka la sewa sena sa COVID-19 dipapadi tsa ABC motsepe kapa ditlhopha tsa ABC motsepe ke tle ke tsho jalo ga di nke karolo tlhodisanong yane ya Nedbank Cup ebe le le South African Football Association le se le na le meralo gore na ebe le tla thusa ditlhopha tse jwang gore ka nnete nenneng kae-kae re se bone taba e kanke e ba ama ba tswela pele ka dipapadi tsa bone
motho o tla rata gore a etseng gore e be clear gore re be re lakaditse le rona jalo ka mokgatlho wa kgolo ya dinao gore re bone ditlhopha tsa rona di bapala moo mara go buile le lo tse nne di ile ka ntle ga taolo ya rona ka ga e se o buile covid e re tlisedtse mathata and-e ke bua gore province e ne e le nngwe e ne e feditse go bapala e ne e le Limpopo province di-province ka golane di tshotse tlo bapala go na le tsene di sa qala lokalaa for the first grade Northwest, Eastern Cape, Western Cape le o sa bapalo and-e tumelelano ya rena le lekikore re tlaba fa ditlhopha tse 8 so o ne o sena tsele re ka etsang ya shortcut mare ntse re tswela pele re buisana le ditlhopha tse gore re ka kgona go kopana jwang re bona gore re ba thusa jwang mare re be re lakaditse gore ba bapale covid ga ya planelwa ke rona ga ya planelwa ke mang
mamedi ke ena metsotso o dula go ye supileng ke pele re fitlha goreng ya borobedi e re ke tlongka bamamedi ba babedi fela ba bararo ka mona ka megaleng a kontetsetse mamedi di modong tsa ka tsa mogala tsa 0891101111 o ko o botse advocate Tebogo Motlante o ko mmotse fela he ka potso eo o ka bang le yona malebana le South African Football Association potso e leng gore a ra e botsa a ko e botse jalo ka le mona he advocate a le teng advocate nakong eo re ntseng re emetse bamamedi le go ja ke bona gore mehala ya panya ke batla nke ke utlwe go tlha go lona le South African Football Association mane ke a tseba gore moporesidente Denny Jordan o ile a bua ebile a bua jalo le minister le letona ntate na Tim Theto ka gore ba tshegetsa ntate Patrice Motsepe gore e be moporesidente wa Confederation of African Football ebe le nagana gore ntate Motsepe o fitlhela jwale o sa entse go lekaneng gore ka nnete a ya bontshe boikito ba gae e le bofeletseng
ntate Motsepe o simolotse hantle and o ntse a tswela pele a ya dinageng tsa Aforika o buisana le boeta pele ba footballo ya Aforika rona re le South African Football Association re bona e le candidate e e tlogang e tla fetola maemo a CAF gomme re kgona go e gantšha ka moka ka CAF re tswela pele nke re mo support-a le president wa rena Dr Jordan o tsama le yena mo a yang gona
e re ke nke bamamedin ke kutlwe fela rona ebe o ka ba le ba nang le dipotso ka mona lesedi FM dumela le kae ngwaneso re teng potso ma brada
nna ne ke kota gona gobane setlhopha sena ga sa ntho setlhopha sena ga bananyana nke salela ka gore le sona se batla go gola tšhelete e lekanang le ya bafana bafana Jwale ke re ho ntate ile e mo taba. Go go ba e sedisa jwang kapa ba ka dumelana le bona kapa a anta.
Ke a leboha my brother.
Thank you.
Thank you ke my brother. O kamane ka matateng, o kamane ka matateng. Ke a gola o itlile advocate o ka e arabela eo ya my brother.
No, ke utlwile maro re tlamehile re tsebe gore ke bothata ba lefatshe, re a tseba le ko USA bo setlhopha sa bomme sa USA sija ga se fetsa o tlhola moopo wa lefatshe ba be ba ya ko gona go tla tshekelo ba re ba nyaka gore ba patale o tshwana le setlhopha sa bomma and go tla tshekelo nne ya se dumelane le bona mara because in South Africa tlamehile re thole batshetsi ba tsa masheleng. Re a tseba gore bafana bafana e na le batshetsi ba tsa masheleng e leng SAB. Re a tseba gore fasol e tloga e iteka gaolo go thega setlhopha sa rona sa bomme and go bontsha maikemisetso a rona jalo ka mokgatlho gore re batla ba fitlhelele
moo
tse ka go fana di like di-match allowances ga ba e tla ko di-campo leng di lekana le tsone tsa bafana. And gore di-salary di kgona go lekana re santse re šome gagolo gore re kgone go thola batshetsi ba tsa masheleng e le nngwe ya kgwetlho ya motho a e lebeletseng gore ga re thole batho ba tla thegang kgwelo ya dinao ya bomme gore le bomme re kgone go ba nyola re ba itse godimo.
Ke a kore ke eng ke mong ka mona advocate lesedi FM dumela lesedi yena o thotse lesedi FM dumela
hello
le kae
e ke le nne so
re teng dadi
tempo pa go le mthembu go ba ivo
e ya mthembu
go bo go tsa ntate mona ho development mo le mo o ka se tsinitse tsela la mo SAD mo le fast fast go nana ke tsore bo ntate ha ba fumane re tonya na tsa o ka se le mo le e ba sponsor ga mo di tsini go di go notla buru potsonya go ba dilo mo papa President number first prize, second prize, di ja di tlile until the move fitela le montsena.
Ai
principal.
Alright.
Ke mona ka tsheta, ke mona ka ka fa tsena feel good. Ke tlile di ntemo wa le sanda wa ana ho le mwana pritsong.
Ke a le bua ngwane so ka mono re keng ke mong hapele Serie FM dumela?
Ela the cup guy.
Adile tsela?
Ela kae mwana?
Re teng tate.
The cup guy wa tsana na kitlala le nna ka banyana banyana. Go pa botsa ntate go litse ya bo ausi. Iko tala neng ba ha tsola seba ba batla ba sa thole menyetla o motle. Ke ba tsiba fela ka sekwati sa banyana banyana. Gore le bona ba be le diki ya bona e ke metseng yana o tsola seba. Banyana banyana ba pala feta ba fana ba fana. Ba hlaba ntshatse ngata ba nka mehope mwana mme. So ke kopa ntate mo a ka itse ka go hore a tsheke banyana banyana le diki ya bona. Ke dilo re ba sebella diki ya bona ya banyana. Ke le nya bona mwana mme.
Ke a leboha ntate letshela ke ntate letshela o ka matebeleng advocate o ka rabela o tsetse pedi ba
motlhokoke tla simolola o ntate letshela ntate letshela tore o tshwanetse gore a tloe a latela kgwele ya dinao re na le yona leake ya bomme e e leng gore e a tlhagiswa le mo TV e mo SABC ga e se e bapala e ne e emisitse fela ke taba ya COVID mara e selemo sa mathomo se tsamaile hantle re ya selemong sa bobedi se se tla qalang segala tla announce gore wena they starting mara bona futhi ba na le full TV rights every week ga ba se ba simolotse ba mo TV ntate le tshela ka gona ba sala morago moo mara re na le yona re na le leake tse pedi tsa bomme e leng fason le yona leake e kgolo ya bomme e tlhaa mo televisioneng ene re tswela pele ntse re nyakana le batshetsi ba ditšhelete gore re tsebe go inola le yona mara e setse e ntse e le mo TV then ya putiswa bobedi ya gore SAB ke rata gore ke itlele gore SAB ha e sa tlhola e le sponsora for the SAB league re bise re buisana le di-sponsora tse ntšha le shebe e sekgala re tla announcea gore ke mang a tla e replacang mara ditletlebo re dikoele tla ra re ntse re buisana le bathege re be re buisana le bona gore di-price re bona gore re ka kgona go di-improve-a jang.
Advocate Tebogo Motlante ke lebule aholo ka nako wa gago re lebule aholo re le tshebeletso ya Lesedi FM re o beteng tsatsing la ka jeno o tlo buisana le rona re a leboha.
O leboha nna ntate o wena le batheletsi le bamamedi ba Lesedi FM.
Ke a leboha advocate.
Banye.
Mamedi ke ene he advocate Tebogo Motlanthe o hlaka mona ka South African Football Association e o rene re ke re monke re utlwe he le hlakore la hai o di arabile tse go ne re batla re tle go utlwa ka nnete dipotso tse pedi o tse tharo tse o rene re batla re advocate Motlanthe a tla di arabele kwano re le bo a hololwe ne mamedi jolo ka maobane tse ding tsa dipotso bile kile ka dikekenyeletsa potso ntsa ka tsatsing lena la ka jeno o ikutlwetso ya ka mogo advocate arabetseng ka teng.